Zedis Music.
Fuck
with Timmy, Timmy. Super screen for the issue, but I'm my soul. And that was all right. But I said to watch Jane Paskin. Oh, I can't share what it is. You were good, Timmy. You
were good, Timmy.
Temis wok temini embu kilo luchelo no kutote la kabumba Kakumbu shapanti kuturo ni kufwa Ichibunda ni malaka wachakundati Temis ibuka kaviye mkufwa ya ninewe spana boy Henchi tione wonasala ukuiba chivi limbi kuwa kusalila Chila pusha no kupunda amen Efe na umfana no kukuchivi Akantea nshitaka lesha kale kele shakalisha Akantea nshitaka lesha kale kele shakalisha Imo kaisish ifi mwachita imo chivi Bali nandombo mwinga la mbiki la fichili Mbani jisansa shachinja na mune chilu Sasa mshisha pepa na karimoni ziu Hey, hey, sula fe kuchivi ukumporio shapona Imo guys kwa chiva na ngoku wafona Absence minded, jivapona Kawasanga na kapisi bakukalava Kuminyonga bakulala mwadalala Mailo maweke shapo mwapalava Kaili kwewa na tatu tina fonko Umfavoko mchoma pari koko Akantea ishtakarisha kale kele shakarisha Ufa Akantea ishtakarisha kale kele shakarisha Imo guys, ifi mwachida imo chivi Bali nandombo mwinga la mbiki la sichili Mbaji jusa sasha chinja na mune chilu Kusasa mpisha pepa na karimoni
Siu, siu
Fila na mwona ya peno mtu kutasa pose mpia
Pia
Ilingi fuwa spenda sana tulalava no foto chulila Bandu kula wajina ufota fionze mujila Ulefika kona kulia konze watina Eko taba fuwa pona kembo munia Eko samba wako kota washa kota fia Gaja shida kuikala pamo penene shikalisha Mfwa fenga karimbo fintu fende kalisha Padia shida pia mano ine mdafurisha Padia shida pia mano ine mdafurisha Ifanga kulala tulala fena problem mumutwe Defino no twalonga twalonge longo mumutwe Tupepeka fast fast money Iwe leta 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 bine Nangu nina kasha ni kudinge na iputa Nangu napone nende mana ikunta Kamalinso mchila nda ilunda Ngana sanga wafisungu ine njimbalunda Ine shimaponge nkoko pamani Gachako waturi pamona tupange kampani Ine mpone no kwa hula saini Tulibama bobstick boy sunga tiny Haini ha jet roof peace maker chief man na PZT T-Fam Fam T-O-T T-Max Neo K-A Chanda J-Wiz na J-Wiz Pat kia tebula lichuku na ton lichuku Big John Sack Sack Shaisi Mwiri Sock Chick K Rush Vipa Barusaka Rush Precious Storm Sim Brave Six Bullet Zappa Sit K J-P Kena Abayaya Kumpala Men Sniper Shkin King Sam C, check check, Fit Lion, PC, London Boys, Mutox, TTK Mining, Dice, Nas, 21 tablets, 90 niggas, never na shop wapo.